Shanti Prashanti Sarva Krodha Upashamani Swaha. 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 Prashanti Sarva Krodha Upashamani Swaha. Shanti 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 Sarva Krodha Upashamani Swaha. Shanti Prashanti 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 Sarva Krodha Upashamani Swaha. Swaha. Shanti Shanti Prashanti Sarva Krodha Upashamani Swaha. Shanti Prashanti Sarva Krodha Upashamani Swaha.